Ambassador
Record.
Sorry,
we come a queen, come a come. Yeah, up.
Kwamini, meneja.
Kwede, wewe, watoto wa kusini,
Tamarindi mtama kwa watoto, wabari ya mjini.
Wanadamu umewaona, 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 wewe,
askiara.
Wanazigajitama, ipuzigundaba.